madaxa hay-adda qaran ee xarunta sirdoonka iyo amniga ee Maraykanka ayaa ka digay in Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan iyo waddamo kale ay isku dayayaan inay farageliyaan ololaha siyaasadeed ee doorashada Noofambar 6 ka dhacaysa dalka Maraykanka. William Ivanina ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in waddamada ay Maraykanka ishayaan isku dayayaan in ay farageliyaan wadahadalada gaarka ah ee ololayaasha siyaasadeed, murashaxiinta iyo bartilmaameedyo kale oo dhinaca siyaasadda ku saabsan. Haddaba, Maraykanku muxuu ka bartay doorashadii 2016 sideese uu ugu diyaar garoobay inuu uga hortago faragelin kale oo xilligan timaada? Falastiin Axmed Iibaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
Haddaba marka la eego waxyaabihii laga bartay doorashadii 2016, diyaar ma u yahay Maraykanku inuu ka hortago faragelinta doorasho ee laga digaya hadda? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii Maraykanku wax badan buu ka baran karaa arrintii ka dhacday ee 2016 doorashadeedii, waxaadna muuqata oo hadda la leeyahay waa la khasab in Ruush iyo Shiine iyo ummado kaloo dhan ay faragelinayaan doorashada Maraykanka. Su'aashu kama taagna ma la faragelinayaa mise maya? Waa ilaa xadkee bay faragelintaasi gaaraysaa iyo sidee looga hortagi karaa? Ilaa iyo hadda waxaad moodaa in faragelinta siyaasaddu aanay ku koobnayn Maraykanka oo keliya. Masalan hadda goboladaas bariga oo Yurub Faransiiska kulligood waa ka dhacday. Marka waxaa la weydiiyey sideebay uga hortageen ama ay u yareeyeen faragelintaasi waxa ay sameynayso, waxaanad moodaa sida ugu fiican inay tahay in dadka la wargeliyo oo dadka loo sheego siyaabaha ay u influence-ka u sameynayaan ama ay u soo gelinayaan akhbaarta khaladka ah amase hadday kombyuutarada jabsanayaan iyo waxaasoo dhan. Nasiib darro, Maraykanku inkastoo uu darsi weyn ka qaatay 2016, waxaad moodaa inay ku kooban tahay hay-adaha qaabilsan arrintaas oo amniga iyo kahortaga iyo qaabilsan, laakiin aanay shacbigii gaarsiisnayn.
Doorashada soo socota ee madaxtinimada ayaa kusoo beegmaysa xilli adag oo uu jiro xanuunka coronavirus oo ay yar tahay socodka dadka, mana jiraan kulamadii ololaha doorashada musharaxiinta ee horey loo bartay. Haddaba xilligan lagu jiro ma sahli karaa in loo soo duso hanaanka doorashada Maraykanka? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Iyada oo hadda la ogyahay dhammaan caalamka, inta weliba Maraykanka colka la ay ogyihiin in dadweynaha Maraykanku kala qaybsanaan taariikhda casriga ah ama modern history-ga Maraykanka la ogyahay meeshii ugu xumeyd inay hadda marayso, madaxweynaha Maraykankuna uu u janjeero in yacni uu yahay nin la khalkhal gelin karo amase mataqaanaa xoogga mucaaradka kuwa dadka dalka Maraykanku ay isleeyihiin waa nin laga faa'iidaysan karo oon ku adkeyn sida waddanka Ruushka oo kale iyo Iiraan oo kale. Waxaa suurtagal ah in khalkhal la geliyo, welibana xilligii ugu fiicnayd ama fursad qaali ah ayay u arkaan waddamo cadaawad dheer u qabay dalka Maraykanka, muddo dheerna cadaawadda u soo qabay sida Ruushka, Iiraan iyo waddamo kale oo mataqaana yaryar oo la xulufa oo haddana kusoo biirayba Shiinuhu aad muddo. Marka runtii halis weyn ayay ku jirtaa, waxaan dhihi karaa doorashada dalka Maraykanku ee 2020 dhici doonto.
Dad badan oo Maraykan ah waxaa la filayaa in ay u codeeyaan qaab codkooda ay boostada ku dirayaan halkii ay u dareeli lahaayeen sanduuqyada codbixinta. Jafiir Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaan weydiiyey sida ammaanka codbixinta noqon karo xilligan oo ay dad badan codkooda ku dirayaan boostada.
Waxaad moodaa in dowladda iyo shacabku ku soo jeedaan in weerar lagu yahay doorashooyinka dalka, sidaas awgeedna ciidanka Maraykanka qaybtiisa taliska cyberka ayaa la wareegay arrinta doorashada iyo amnigeeda, oo isha ku ahayn doona waxa lagu heshiisheeye ah ee isku dayay inay soo galaan khadka Maraykanka oo ay carqaladeeyaan doorashooyinka iyo hanaanka ay u socdaan. Marka waa arrin muhiim ah in maadaama boosto in lagu codeeyo iyo in online laga soo buuxiyo foomamkii cod bixinta lagu dalban lahaa iyo waxyaaba badan oo isbedelo jirijiran ay jirayaan cudurkan haatan faafsan oo saf marka tartiis, waxaa iman doonta in taxadar aada u weyn la geliyo.
Doorashada la filayo inay dhacdo bisha Noofambar ayaa kusoo beegmaysa xilli aan la qaban karin ololayaasha iyo kulamadii xisbiyada iyo musharaxiinta ee caadiyan xilliyadan dhici jiray. Sidoo kalena in ka badan 4 million oo qof ayaa Maraykanku uu ku dhacay xanuunka coronavirus, in ka badan 1,000 qofna waa la diiwaan geliyay in maalin qura ay xanuunkan u dhimanayaan gobolada qaar, waxaana dhammaan arrimahaasi ay saameyn doonaan dadka codkooda dhiibanaya sanadkan.